Waliwo obufaananyi gye basaasaanya mu social media mu mutimbagano nga kiraga nti oba bagamba nti mwami Fred Bamwine gyo yayambadde uniform ya poliisi n'atandika okulagirira poliisi ky'okukola n'okutulugunya bantu. Twagala kutangaza nti ebifaananyi ebyo gye basaasaanya ebifaananyi ebyo bya mukozi waffe bya osi waffe osi wa Mbarara Police Station bamuyita ASP Asimwe naye si ebifaananyi bya mwami Fred Bamwine.